Tabadde bana bachikofune mirembe erinyeri awalukako kulibumbirira lokulitusa woli wanira byavujja ligonda majazi omukuli wangaza sokuyimba kwampanula yeri mubalenzi engera bwe kwanjolekeze mbugo kuganja bulaya chenale seyusi kya muzanyo nzani abazungu gwe bawembe yave ekinyerere ekula lyolukalu lwa Afrika eka nasula nga ndi misinga mpaka buddeke jenge obwanga mbwolekeza Uganda mundeke anti omutima tunumira ssaabasajja wamma wadde ndabika endaganga bwe nsuza emirembe naye ekyoto kwensitamye wange kyabusaana nadduli omulanga gw'ebbali ngezaako naye omufumbi wa wakambuze ndi bwomu tabadde bangi naye omutuufu ambuzeemu amasanyu gaabatiridde okola obutonzi ate nga ne benzaddemu ebbali buno bwe nnina bandaga January kye baliko si kya bufumbo birungi kusaba okkirize nkuyite mukuuma kube embaga eri gy'omanyi emenya ebidaala nyamba wadde edigurizi kyakuuba ebinyiizo bye nkuliddemu binaawewera awo abadde ampakatiibwa lwa buwulu njagala nfube n'obwana bwe nnina okubukuŋŋaanya engeri gyekyannema okuzaalamu omu busaanira bukulire wamu olw'okumanyaŋŋana sikyalulunkana na bino bintu bya nsi emyaka gy'amalala alengera ngivuddemu baaka tumwetege tumugaayeeko lupiya sabye mbawummulireko ewuwo mirembe sikyalulunkana na bino bintu bya nsi emyaka gy'amalala alengera ngivuddemu baaka tumwetege tumugaayeeko lupiya sabye mbawummulireko ewuwo gyoliko okengisemba naye mbadde enteeso ogimale nga tuli bafumbo egyo emibiri gy'abawala gyakukaala sikulwa okadiira naye mu bibiina ne bw'osoma ekitiibwa n'otafumbirwa mmye kira gweno okikolako mponya obuwulu tebanjogerako kulati yaloga nzani nga yesu bamwogerako son of god abaganzi b'oyitiddemu okungwikiriza bandibanga be baakulaga amayisa amavondo naawe onteebereza kwagala nkuveeko onondo nzijjudde ndobokko n'enkovu nga byabaganzi mbonyebonye ekisembayo leka mbiveeko esaala yamboneredde takyava ku mumwa naye nga kinkakatako bba n'omufumbi woli kumaakuma n'obwana wange wamma wadde nga nzadde bungiko ebbali eyo mukama bwalisalawo nti n'okusookeyo baana oba nkuutirirako bambi kumatirangana kimanyi oliwo oba nnyo onga nkuleseewo amaziga mwe ndibasisuubira bukuusa bangi abakaba bagamba kakubye olw'ebintu ebirekeddwa bali abagenzi sikyalulunkana na bino bintu bya nsi emyaka gy'amalala alengera ngivuddemu baaka tumwetege tumugaayeeko lupiya sabye mbawummulireko ewuwo mirembe sikyalulunkana na bino bintu bya nsi emyaka gy'amalala alengera ngivuddemu baaka tumwetege tumugaayeeko lupiya sabye mbawummulireko ewuwo mirembe mpita baganzi emyaka gye mbabadde mufunye okubanguka mbadde ng'omusiri ogw'entula walukaga banga lyonna lyentunula nkulubaga nalyaki kankwagaza ekirwi balibbo bajigijwe newa omuganga gye banaabira ebibamba ensimbi bagabulayo nnyingi naye ow'empisa ne bw'abeera muli atereera mu ddya n'omwana bw'abafiiramu kalenda munda empeke za famire ebaalinga ng'abawema ebyenkya balibijye gye mba batyo bamukukadde n'ebibuuzo balibiddamu b'ebbolyabbolya bantu abo buli ababaddemu akubikkulira nkoma ezimwetoolodde ssebo obulenge ku nnusu bafaananako ng'enjuki okuwooma alala nkoma n'abakizaako mpozi kusiiwa yakubeera ng'azuukira mbagenzi munange ng'okkiriza n'omponya obuwulu emitasala njala n'endyabuula abalimu kwanjula mmanyi aligenda takkuse mpozi ataze okwesiba ku bakabbira sore nalwawo singa ndi mugaga ayitibwa mpozi bifekera mulala yaleeta loole bwati okwera nanju sirittukidde mu kkubo ly'ababazanga kenfunye okuntega amatuntidde katonda n'owuliriza ebigambo by'omwavu engeri gye bitateranya bukuuma wojja omutima asaba lugabake muli lecweya sikyalulunkana na bino bintu byansi emyaka gy'amalala nengera ngivuddemu baka tumwetege tumugayeko lupiya sabyemba wummulirekewo mirembe sikyalulunkana na bino bintu byansi emyaka gy'amalala nengera ngivuddemu baka tumwetege tumugayeko lupiya sabyemba wummulirekewo mirembe.